Ubukhonza uNkulunkulu obungesiyena wakho, indele emhlabeni uyokhonza unyazi.